senantolantan bunagun kan mali celu kelen uruwana kanankolo o ye senantolantan ɲɔgɔndan jaabi ye min be don coupe du monde katar san wɛrɛ batalen gɔni fila eliminatoire tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ eliminatoire minnw be farafina gun kofɔ a ɲɔgɔndan tanakunu araba septanbre kalo tile fɔlɔ san bafilani gɔni kelen marɔk jamana kan kuru saba mali y'o sɔrɔ tile fɔlɔ tɛmɛnen kɔ mali ka kulu kɔnɔ teniya ni uganda ka ɲɔgɔndan bi alamisa don septanbre kalo tile fila san bafilani gɔni kelen nka kunnafoni ninnu be ci waati min na o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔndan jaabi ma dɔn fɔlɔ coupe du monde katar bafilani gɔni fila eliminatoire tile filana hukumu kɔnɔ sisan ntɛnɛ na ta septanbre kalo tile wɔɔrɔ san bafilani gɔni kelen uganda be mali bisimila a ɲɔgɔndan be tan kampala mali dege karamɔgɔ muhamɛd makasubaka fɔla mali senantolantanaw be bɔ marako jamana kan ka uganda sira ta sibiri nata septanbre kalo tile naani san bafilani gɔni kelen o don kelen u be se uganda kɛrɛnkɛrɛnɲɛna kampala uganda faba n'u sera kampala kari septanbre kalo tile duuru san bafilani gɔni kelen kari nata ko don u be taa senantolantanyɔrɔ lajɛ ɲɔgɔndan be taa tan yɔrɔ min na n'an ko rekonnaissance de terrɛn o de kofɛ ntɛnɛ nata septanbre kalo tile wɔɔrɔ san bafilani gɔni kelen uganda ni mali be ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurekala seli don